ko abasawo bararongosa wali ko Mbarara Regional Referral Hospital masobodde okukola obulungi omulimu ne bajja obu ne bajja okipachipa obwati sema 15 bulambirira nkotale n'empiso ezaweebwa omwana okubanga azimira omwana wa myaka 9 egy'obukulu mwana mu bulenzi zamweba mama we oba muka kitaawe muyita stepmother ono nno amanyiddwa nga Simon Kamumpa Simon Kamumpa mutuuze wa wali lwebala mu Mitoma district okusinziira kigambibwa nti mama we yagenda maaso n'okubanga amuwa ekipachipa bino nga kotadde n'empiso n'azimira yatandika okubanga tayagala kulya ate n'atandika okukogga era nga n'obubyo obwo yali afulumya nga bwa buddugavu okumala emyezi 8 ekyaviirako okubanga atwalibwa mu ddwaliro okusobola okwekenneenyezebwa okusinza ku Dr. Dawsi Twesigye ng'ono nno yakolanga kuli eddwaliro lino erya Mbarara Regional Referral Hospital akasizza nti kani yaragira ddala nti waliwo ebintu ebiri mu mubiri gw'omwana ono naddala mu lubuto lwe ebyali ebigwira y'ensonga lwaki baateekateeka okakasa nti bamulongoosa ono ngenda kuza omuzaire 8 omwezi ogwokuna omwaka 2026 bwe baatandika okumwekenneenya kakati nno ye maama ayogerwako yatwaliddwa mu kkomera Emitoma nga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso ku nsonga eno.